side.
Pick up the comb.
Yeah, I feel at school second I won't say bad trust none of them. And it's funny how people take your kindness for granted. Special Abakaya, Abankongore, my girls, etc. etc.
Love music.
Yeah.
2-2-4, Ubafia Bwanzi, Ubafia Bwanzi, Ine Ubafia Bwanzi, Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino, Ubafia Bwanzi, Ubafia Bwanzi, Ine Ubafia Bwanzi, Nadibesha sana wino. Wino. Yeah. Nadibesha sana wino. Aire terera murandu wakubetsi katapantu na biribe nebote kuri kumukaka very very limona nemwine nendai kaka fimwe fichitika nshaishi wachaku papa. Just the other day nebana mupera lift na banangwe nebatari mbika kulefti X1Z alifaya ukubwela after cheating na mubwesha na mwelela. Mona, nzine chibada ndeluisha. Amalashayo, nge yande kungwisha. Shashwa makaizi wafayo kungwisha. Ale seke chungulo aisa tuwa munuisha. Naine chida nkaripa, mfira femukati. Mboma banabaria na ikome na kukati. Amano ya mufia shima iko chirufia sata. Pita ni mfuru wa bende nsanta na wakwata. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino, ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino.
Mindoro boys.
Nadibesha sana wino.
Teku yungfwa we yo. Nangula bao yo wa mwona tuwa uyo. But power wa wino na inopo na ava. Ansha ishibali mbini ficharo chava. E biga shara kuri won summer release. Niggas na badi ava hating a won sasa youth. Ulupato luabo elu lenga na kosa ubu change shwandanga wali lenga na iluka. Despite if yo I still got the love. Ngomu kashi wa maoji kuwa lumo munguru. Bamwa bantu kusangwa na boba radio mundemu. Bakwa ikape mwashira bine mwadabako. Wadeta bantu pamolelo malo valu. Wawika gero kumuka kamaro avutuka. Muno we wapampa mokusangat eu kulilo. Kubesha wino na kwena limo kubyo chotu
fida. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino. Biriva umuntu ene tikatata fo anshinenu. Kandarisha po ena phone kota kuava.
Of course ta mwava los muku vechi kata nomba di mori mwana chena touch twaika.
Ata se nadibesha sana wino yava. Kuri ababe inaba tuashu waba kaya.
They say you don't know what to have till you lose it. Tiringu kubo kutashwa mundunga ya banshi.
Turabapanga tietivesho no kukana. Finge tu bachitida wino wino sana.
Bamona imo wafia mulalava wangu. Mule wakonga gero batobe chisu.
Katu aliro kutuwa fapati vena baratana. Takwaba nerona sokolo linkama.
Utapo vale kano kwa sukane nzinga. Aba ife wafuaika vena kuwaya.
Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino, yeah, nadibesha sana wino. Samsoko zagwa pandeke.
Sibo,
alajibu za kile.
Flezo sebwada.
Sadwano achan.
Sweet corner.
Wise man nakumona.
Boni wanu, ND.
Team Ainash.
Geti nation.
Tutoro nakumona.
Exclusive from pickwap.com.